On tottaama kongol. Fatoumata Sisawane.
Yamde sapo e tati fawisil maji sapo kankan ender a Guinée. Yamde sapo e nayi fawisil maji sapo to Paris. Mi salmini on musibe teddube hedibe RFI e fulfulde. Altine nyande tati di daburu en yewtay hande ko fate alhali e dawro Guinée. Tawsi lamu fadde gunti may wala jofay e hitande ujune didi enogay e jowi. Tipude yewtere e yettano Kongol gouvernement on tipude dun don. Jaba wongol ko o Ousmane Gawal Diallo holli yontere yawtunde e jonde hakkude makko e jeyde yankobe ben wondema subugoji din fof wawata latade e dow nde hitande do e lewru sappo e didaburu ko dum woni wawata latade fof mudum e der nde hitande ko dum woni ko o holli e biol makko wote waylirde sariya mawdo leydi di no wi'e referendum wawama yubbinede wo e lewru ujowaburu tawa doggi woto ben moddinama bawto dun hino wodi piji buy adidi subugoji din wano buku saria wotir on si iwi e dun itti e lewru jeedi daburu ha e lewru jeena yaburu ko sayi tobo wote heyata e on sayi mo holli dun don fappa dun no holli wonde wote fuddama wo e lewru sappa buru ngol holli tol Ousmane Gawal Diallo andingol wonde lamu fadde ngun wawata atimude e der e hitande ujune didi e nogay e jowi no liddi yewtere nde horejo o leddi di general Mamadi Doumbouya holluno mo holluno wonde e subugoji din ko yubbintedi e der de hitande ande ujune didi e nogay e jowi ko honno taskor o musibe teddube e alhali hido miji wonde hapu lamu fadde Guiné e ko dirtinte kadi yeso ngam hollugol miijoji modon e dew o lefongol rewro gonka kakawal ko walla temedde didi e nogay e go chapande jeedidi e jeego temedde jeego e chapande nay e nay sappo e didi e chapande jeetati mi salminata ko don ka yewtere meden simi jokkito ko don hande ko Alassane Baldé hertordo alhali dawro imorde Guinée Alassane Baldé mi salminima
mi salmiti ke Fatoumata Sisawane aray mi salmini kala wondo hedade RFI fulfulde e fendo saido
kono woni ri ngonti daya jabbode hediyan kojo meden arano immorde Gambia ko Ibrahima Ba ko holludo wonde ma tigi tigi on wona fewjore makko ne latade ko wombe takko mabbe ko holli ko dun don honi igonga kan Ibrahima Ba hida heda immorde Gambia
dun do menen ngaldinaame yonno meden andi Mohamed Doumbouya ko joddinaado don wona kanko deewlaami laami be ben noton ben no deji ko be wiwo hay saaro wawli do joonti be aro jom be nina dun don ibe waawi remontude dun don joni wala ko faala ko dun non tama wada didi ko wolno da ko nadu non e laataade en foyden andi e rowani kadi ko non wolno ka 31 décembre kono ko non latino ko Ousmane Gawal e baawuri wawli ko ko dun latino donc Doumbouya wona kanko laami de laami be ben noton ko fala kon watti be inni Doumbouya yo immo jango
kono woni ri imijo o mada nanama en jokkita to ko Dembo Sy Diallo immorde e Mauritanie e Dembo Sy misalminima
misalminima Fatoumata Sisawane
ene ko honno yiruda taskorda ande yewtere hore jeto kongol gouvernement hollude wondema subugoji di wona di fop majji di wata hejude e derre hitande ujune didi e nogay e jowi dun holli wondema hapulamu faddewgu ko dirtinte kanyum kadde de hitade ujune didi e nogay e jowi
endi halaji mabbe filfiltungri
nam
kono burden holade ka hala horede jaborde babawo ko haali ko dum burdeb yakaraade e gandi wotidi bitnete ko len kelinomo Mamadou Doumbouya nyande hen no wi'a wotidi man jubbine e der beedo hitaande 2025 no gonden
kon waduma hola gol kon waduma hola gol yewtere eto kongol etano gouvernement o kongol
paske sen dewi ko ben goddi holno musidde gawtude jodo haaji ko dum woni gongo ko ben tamid laamugo ko ben jogi haalo be hore jabru fa gawal jalla e baba o ko ben goni gede de
ene ida ida wi wondema kanko o labani bibbe Guinée wala Guinée nabe a fala wiude wondema Mamadi Doumbouya labana le oni Guinée nabe
Olaab, kaske sen ɗeewi jo aanan woni hooreeje leydi, so fellititi sa haaji fotaani luurindirde e jaaborde maa tan, kono kaala luurindira e jaaborde maa tan, firti ko kaalɗaa ko gonɗaani ko gonɗi ko ɓee gakkaaji ko.
Ananama mi joma ananama mi yakitima wono ɗo mi yillora to Paris. Hawa Diallo Sow salminama, mi joma ɗa no heɗa ka yewtere.
Guine ɗum kay bettani hay goto, nde wonno ɗiɗo armeji ɓe garanani yaade, ko ɓe gari tan ko joɗade, ɓe mbatta organisé élection, ɓe kay ko naɓata ɓe tan ko coup d'état. No ɓe mbaɗiri wonoɗo ɗon no coup d'état ɓe gari ɓe joɗini kayenne no goɗɗo ara waɗa ɓe coup d'état itta ɓe ɗon joɗɗo, ko ɗum tan ittata ɓe laamu. Sabu si leydi noon wayi noon ɗum ko tampere mawde addanta yimɓe wonɓe hen ɓe. En jigila ɓe gari hay hunde ala ko sotti, kala ko ɓe tawno e moƴƴi fof boni hay hunde ala ko ɓe pewni. No ɓe ton opposition daraninoɓe fewnude Guine ɓen ɗon fof hande mbaɗi exilé jeeye leyɗe le goɗɗe e dogi, so ɓe doganan ɓe majjine walla ɓe mbare walla ɓe koyne, ɗum ɗon fof wona lawa, ɗum naɓata leydi to yeeso.
Kono woniri mijo maɗa nanama Alassane Balde.
Noon.
En nani wono heɗiyankoɓe ɓe ko holli ko en artay e toɓɓere nde ko yowiti e yewtere e ƴettanoo ko gouvernement o konngol hollude wondema tigi tigi suɓugoji ɗi fof wona ko heƴata e nde hitande 2025. Ko honno an taskorɗa yewtere nde taw ko adi adi ko?
Awa aray on acce hakke kono hollirɗon noon en heɗike jogiiɗo konngol gouvernement Guine on ɗulle ko monsieur Ousmane Gawal Diallo. Ko yewti yewtere luutondirde e lanɗo leydi on ko hollunoo kon. Lanɗo leydi wi'uno en e nde hitaande ɗo haray o parachéva o gayni toto transition fokkintinaaɗo ɗo on ɗulle ko waɗugol woote ɗen fi yo leydi ndin artu e sariya moƴƴo on. Donc haray halfinaaɗo konnguɗi on ƴetti konngol ngol inni e nde hitaande ɗo waawata newaade fii en yahu e woote ɗen fof. Donc haray ko honno haanuɗen anndude ɗo ko ko woni ɗo luutondiranga hakkunde jogitiiɗo konnguɗi gouvernement on e président transition on haray no holli fonndo ngu laamu ɗo wonaa accitugol laamu. Par ce que si en hi'ii ɗo hannde ɓe ɓaarora wi'ugol recensement waɗete, ɓe ɓaarora wi'ugol fichier électoral ɗaɓɓete, ɓe heɓii duuɓi tati ɓe waawaali moƴƴinde fichier électoral, ɓe heɓii duuɓi tati ɓe waawaali moƴƴinde sariya mawɗo leydi ndi, ɓe heɓii duuɓi tati ɓe waawaali waɗude hay huunde fii en yahu e processus retour à l'ordre constitutionnel. Donc haray hiɗen anndi hannde ko luttaniiɓe ɗo, min ko mi felliti hannde CNRD e gouvernement mum on hiɓe udditi ɗatal, hiɓe moƴƴinde ton, hiɓe yewtude himɓe, ɓe ɓanna jama on, ɓe yewta ɓe faale maɓɓe on fii yo jama Guine ɓurɗo ɗiwudude on, yo haqqille munɗen iwu e fii transition, haqqille munɗen fewta e fii newnalngol président Doumbouya hannde wonugol candidat e woote wonɗe arde ɗo, woote ɗe sariya newnantaamo tawtegol, woote ɗe kanko tiɗi konngol ngol o jogitanino ngol o yewtuno jama Guine on ko arno itti monsieur Alpha Condé haana e newnataamo kanko tigi présentagol élection. Donc ko ɗum ɗumanni seeɗa konnguɗi ɗi ndi luutondira kono ko ƴoyre woni e ndeer mum.
An iɗa wi wondema konnguli ɗi won iɗa wi wondema konnguli ɗi wona luutodirɗi ko ƴoyre woni e muɗum. Mi falte noon anndude an hiɗa miiji wondema sabu sa daari wano Ousmane Gawal Diallo no hollirini piiji ɗi o linti ɗi no haani waɗeede ɗo e yuɓɓingol suɓugoji ɗi yuɓɓineeɗe. Iɗen nganndi le suɓugoji ɗin kañum kadi iɗen nganndi sarɗinkoji no ton suɓugoji fii wano joɗɗingol maire e ko nanndi e ɗum fopp no ton ko yowiti kañum kadi e suɓugoji horoyaku o leydi di. Mi falte anndude siɗa miiji wondema ɗum ɗon fopp no waawi heƴude e ɗo e mayde nde hitaande 2025.
Ino waawa heƴude si tawi koye soobee wonaa heƴay, ko honno waɗete hannde huunde haɗataa Guine ɗo ni 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 si fokkitaama woote hawtindirgol wooteeji ɗin fof, woote misiddaaji, woote e députation, woote présidentiel fof no hawtindiree si tawii ko soobee wonaa. Se ndaari kawtal men ɗo leyde kawtalje men mbuyɗoo waɗii woote hara ɓe hawtindirde fof ɓe waawi suɓaade ɗo ñalaande wootere. Hara si a yahii a toɗɗoto maire jo maa on, a toɗɗoto président de la république on, a toɗɗoto député jo maa on, ino wona kono soobee alaa e ndeer mum. Par ce que ɓe hokkaama duuɓi tati ɓe waawaali waɗude hay huunde fii yo woote hay siko goote wano référendum on hitaande feƴƴunde no waanunoo waɗeede no wano lanndo on fodirnoo noon, kono ɓe waɗaali ɗum ɗon. Donc si wonii toujours ko ɓaarorgol wi'ugol toɓɓe haananooɗe waɗeede ɗe waɗaaka, seki haray no holli soobee alaa e ngu laamu ɗo fonndo alaa, ɓe alaa fonndo wadu gol fi yowote de yahim.
Be ala fondo yubingol subugoji di ngama watu de kanyun subugoji di kanyun ulamugu jude siwile. Mi ato ya edendon to bered ojuni kona ya fototao ala sana. Mi tota kongol heri yanko jome edengoko. Habibu Bari, kojori do gine. Asalmi nama Habibu.
Misalnya ni kefatman resi sawan, misalnya ni kalah di yang kobe resi full de.
Imor de labe, mi joma dano heda koyowiti yewtere. Yatano kongol, gouvernement, holu de wondema, tigi-tigi, kanyungu hapula mufadi ungu kanyungkadi ko dirtinte ngu?
Koni woni rinde yewtere jimape dono ani ni aden. President on hola gotun, general mama di dumbu ya hala gotun. Ministry Usman Gawa hala goddum tukkitejo makko sena Amara Kamara wawla goddum sena Mamadi Dumbuya ko Arno o wi wonde manna ko ittiride Alpha Conde ko sababe sonja ko so fay kon jama lagi non joni sey woni kanko ittimo do o jetti yaadi kadi wonde manna kanko o tukki mo makko be goto tawde taake fi ka subungoji joni woni ha hewti fewdo do nini e ko be wari ko dubi tati dun don timmi ko kanko digi o yalti o wi joni e nder o hitande ujune didi noga e joyi do be organise be bay subugoji no yarata joni woni porte parole gouvernement Ousmane Gawal on yalti wi kadi o wata wadde e nder de hitande do lannata joni wono Senegal do ko nder lebbi tati be waddo organise election didi wota presidential wota gati bon joni senna mam senal Amara Kamara on kadi wi yoy wonde manna ala immo todo e parti ma don sina senal Mamadi Dumbuya
holli wonde mam wawa wonde candidat inde kanyun CNRDO percento inde CNRDO
e ko non woni ko dungo wi hare non ko non andi en yali e bore kende no be bi doni no do don do moira sa yi wono per parole e gouvernement don kanyum Ousmane Gawal do nini ko ministre jo mo immi kadi mo wiide mo fala arto heta parti IFDC wo sincha don parti wetedo IFDC sereg andi dun don fo ko angan nun du gonka ka golle ko dun don wadi si wona dun lanno tigi haade mo dun don wata katude
ananama Habibu Bari akitama wano do mi totta taw kongol Umar Kay morde e Gambia si mi arte ko don Umar Kay salminima.
Assalamu Farmata Sisawane, en salmani hedi ankobe refi fulfulde.
Ene anani wano hedi ankojo wani do ko holli wonde ma dun do no holli kanyum be horebe SNRD wona fala be tottu wattude lamugun e juude siwilen ko fala be heddorde lam.
Eh dum ko laabi si seydi si parce que sen jido haalo be hebe bebe haluji mabbe lutandiri min bini ga haluji mabbe lutandirani paske hay goto susa ittu kongole laamu hakkunde gine hande kala ka faate sungoji wala omo du'a kay wala du'a ka tawe tawa haldaane dumbiya ke message goto mo be tottirto furbe totto wi be gine naabe be ndara ko homo reaction bibi gine naabe jogoto paske sikki ala hen Muhammadu Dumbuya jabbal ngal yabata gila ari
haa joni ene min mi wiyata tun wondema yawtere mabbe lutondiri kanyum horejo leedi di general Mamadi Dumbuya ko holli ko faale makko ko subugoji din fop yubbine e der nde hitande kono haray kanyum yettano kongol gouvernement on dari tawi wondema hejata teppude programme baro hi holli wondema itti wano lewru jeedi da buru lewru jeeta taburu ha lewru jeena ya buru dun on fop ko sayi tobo tigi golle wo wawa ka wadede on sayi dun on fop no wawa addude e dirtingol seeda happuma be jonnuno on
CDC dirtingol dum sikki fof ala hen paske be tottirani hay waktu goto andi wiena wayi wonde ne hitande kono wadde te dulle wuro maali kono ha joni hay programme goto ala mbadani hay juddudi gotiri di gine nabe mbayi fawo pour be kollere wonde ne sungoji nana ngara wadde nen kan jiden tan ko Muhammadu Dumbuya ko jitta fewti ndade ya sungoji di gandanda hore ma kan waratu di mugnya paske en jikka secrétaire général gouvernement wa ko halisa kanka dum kadi hollirta ha joni ka hollirde pour kamen Dumbuya homa heplo pour hono worra parce que riwi opposition di mum bom hono selwe en be jalti nangi kadi activiste be gandanda hore ma ko société ben kadi nangama guddama jaydi an ko be kadama fodde mo en wadde enen biiden ka kala kellando kudde ta wala koninki ma wulle nyaama mbattay nano heddi to ko yo Allah wallu gine
ananama Umar Kami akitima wano do mi arta fayne ko don Alassane Balde
nam
ene ang hida tawti wiwbe hida wayi tawtude wiwbe wonde ma kanyun be horebe lamu fadde o gine ko fala be kanyun kadi tawede subugo subetebe ardagol leydi din fi hondum bar yoga no holli wonde ma ko dum be wonani sabu yaltugol wano lumdi yankobe kumbalo ben fop sa dari kanyun kadi wano etele maka societe civile fayde ko dum woni societe civile ala hande kadi gine hida tawti ben don hollu de wonde ma tigitigon kanyum be horbe lamu fadde wo ko fala be kanyum kadi tonugol jungo yamobe lefol lamu gine
ko non woniri dum sudanaaki hay goto CNRD ittibe ari e ngul amudo fondo mabbe gongino holli faale mabbe wona wadugol lamu hakkunde wiyaha faale mabbe gon ko halorgol lamu ngum dum sudaaki si andari no hollirda non joni leader be societe civile ben fop yero be sokaka ben fo dogi e kale de janan ta jetti leader politique be wono be marube soobe ben fop be sokaka wo dogi ay kale de janane ci andari hande de leydi ndin asusata udditude hunduko makon yewta leydi ndin no lamora non no pijiri no woni feccire non asusata wolude ndaru mediaji di sa yi hande be fermi di mediaji don o parce que go di mediaji do wonno wonude yewta jama on wowla na himbe ben bonnereji wona di wade di der ton donc fondo mabbe gon ko ndarugo ko honno be gerdata est ce que hibe wayi organiser de election do kambe tigi be wi abe gagni be lutta do ou bien hibe wayi wadude en sorte ge hara nyande wo e nyande ko bugitorgol yeso wotene fiyo be luttu do way hibe felliti be hii be andi leydi ndi no mari ngaluji leydi ndi no mari jawle buy leydi ndi no mari piji buy donc si be est ce que kambe be wayi accitude dum don don hande suudaaki on hi ko feji kankan kon do woy be fokkintinde joni se puroji si pantal e si buttu leydi ndi ala gere gere ala gine do kame woni do problem on ko CNRD sa wawli ko kambe sokatama o kambe ciwloto himbe
ananama.
O kambe woni wadde bonnereji din
ananama
alasudaki ko ngom fondo woni ko be jogi
alasan balde a weltanama asabu ko walliti da men ka yewtere a jarama sanne men accitima wono do e nyalle jamka RFI fulfulde mi jokki to ko hombo mi totata kongol ko hedi yankojo o meden jodi de o sado kotuwara Ibrahima Timbi ba mi salminima
tamte kema jam samini kala wonbe jantaade ha hewto yak am mi majina ton
yiende ma dano heda ko rabbiti sabu sa yo nangi en
a hala do mi ngi yanda dum do ani ko suman gawa yewti ko ngai ko lando yewti ko lulu to mi ko mi minde dum do ko ko kambe woni wadde dum do fino ko di la transition ngum
nam
ko suman gawa wi ko election jidi fo waata wadde der de hitande do den go hino nani parce rabbini kon non kadi pombo hadi wala ko kambe parce que wona mi organisa wona mi wona kan organisa joni sandaade gela be laami do bi tati be mo inaali fi sa electoral referendum wadaka kun do fol rabbini waata wonde do ende remma be na masuma na televizio wata ka ende suuma ti feji be na mandungi dum wonde do gasara woni tale mo octobre novembre election yitati waata wadde don donc andi haray ko inni ko waata wonde ko gonga kon non ko kambe faji tani hadi kadi waa won ko parce que ko woni be jettaani e bole mudum haye fu bobi tati gela be hendi labu kala ko nafi election yetti dum do watiri bawo
anana
wala dum do wanda jangol badal don karay ko fañunde mabbe woni ko fino be debira ko labu min ne
Ibrahima Timbi a jarama sabu o yawtare mande en nyale jam ka RFI fulfulde yilo re joni to Cameroun to ten Kongol Modibo Yali holude yande mudum ko yowiti elephant gol
Fatmata Sisawane Mamadou Doumbia kilaka o sammini laamu ngu himo heddi peje kewde e hore makko nyaawoje den e ko nandi e mum piji kewdi o addi dun don fof ko sokola gol e mudum tawa ha duubi din benna o wadali hay hunde ko dum non woni lagine fewndo ni en giibe hitande ujune didi e no gas e nayi feji o wawali gaynude ko hebbuno ko kadi ko habanta fof ko dartade kadi ummina non suka ben ciagal makko inna no fala yo daro kan kadi kale follamu arwol gol ka bange yubbinde non cubi be hebanali ay hunde bay ko na dum woni ko be soklori dum wawata yubbinede e der hitande de do tan
kono woni ran kadi mi jomada nanama yiloren joni to Mali e to ten Kongol Ousmane Seybani Ba ira heda ko yowiti e mi jomada
leydi kene to Ousmane Gawal Diallo jetti kongol wande sumgoj mbawata wadde der ndedo hitande dum ko honde de daminin den dum non to tay wadani bettata e goto e kadi Mamadou Doumbia foti wonde candidat CNDF hay dum bettani eden daminin no dum kadi leydi gine wona joni fuɗɗi e gine ɓaɓi independance mum hande ne wawitade fof ko laamu mintere tan e guila e siku tuudi ha yetti Lasana Conte ha yetti Moussa Dadis Camara ene wawi wiyede civil laami tan ko neɗɗo goto Alpha Conde eɗen gandi onne moƴƴinani saabu waɗino kudita constitution kono kam hande en pooti diwde ɗo yete duuɓi tati hande ɓe jooɗi pooti ndal giwa e oɗo transition o juudi
kono woniri weltanama sanne ka sengo karalaji kañum kadi Haji Ndiaye kañum e corongom weltanama wonɓe saabu jewteɗe hewtinono ko kala ka yikkorɗon en janggo e nder toɓɓere heere ka RFI fulfulde.